Urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abanyatesaloniki, umutwe wa mbere. Jyewe Pawulo, hamwe na Silasi na Timoteyo, turabandikiye mwebwe abari mu Mana Data no muri Nyagasani Yezu Kristo, mugize itorero rya Kristo ry'i Tesaloniki. Imana nibagirira ubuntu, ibahe n'amahoro. Uko dusenze turabazirikana, ntiduhwema kubashimira Imana mwese, twibuka iteka imbere y'Imana Data ibikorwa byiza muterwa no kwemera Kristo, n'imvune muterwa n'urukundo no kwihangana kwanyu ukomoka ku kwiringira Umwami wacu Yezu Kristo.
Bavandimwe, mukundwa n'Imana, tuzi neza ko ariyo yabatoranyije. Koko rero twabagejejeho ubutumwa bwiza atari amagambo gusa, ahubwo twabagejejeho bufite ububasha buherekejwe na Mwuka Muziranenge. Tubwemeza bidasubirwaho. Muzi ko imyifatire yacu muri mwe yari igendereye kubazanira ibyiza. Namwe mwakurikije urugero rwacu n'urwa Nyagasani. Nubwo mwari mu makuba menshi, ijambo ry'Imana mwaryakiranye ibyishimo bituruka kuri Mwuka Muziranenge. Bityo mwabereye urugero abemera Kristo bose bo mu ntara ya Macedonia n'iya Akaya. Koko rero ijambo rya Nyagasani ryavuye muri mwe ntiryasakaye muri Macedonia no muri Akaya gusa, ahubwo inkuru ivuga ibyo kwizera Imana kwanyu yamamaye ahantu hose, ku buryo ntacyo twakwirirwa tubivugaho. Abantu bose usanga bavuga ukuntu mwatwakiriye n'ukuntu mwahindukiriye Imana mukareka ibigirwamana kugira ngo mukorere Imana nzima kandi y'ukuri. Igihe mugitegereje umwana wayo Yezu yazuye mu bapfuye, ni we uzava mu ijuru aje kudukiza uburakari bw'Imana bwegereje.
Abanyatesaloniki ba mbere, umutwe wa kabiri. Bavandimwe, muzi neza ko tutaje wanyu tuzanywe n'ubusa. Twari tuvuye i Filipi, aho bari baratugiriye nabi bakadutuka nk'uko mubizi. Ariko nubwo baturwanyije cyane, Imana yaduhaye kubagezaho ubutumwa bwayo bwiza dushize amanga. Koko imyigishirize yacu ntishingiye ku buyobe cyangwa ku mpamvu mbi cyangwa se ku mayeri,
ahubwo tuvuga ko Imana ibishaka, kuko yatugerageje ikabona kudushinga ubutumwa bwiza. Ntiduharanira gushimisha abantu, ahubwo duharanira gushimisha Imana yigenzura ibiri mu mitima yacu. Nk'uko mubizi, ntabwo twigeze tubabwira amagambo yo kubacacura, nta nubwo twigeze tugira igitekerezo cyo kubashakaho inyungu. Imana niyo dutanze umugabo. Nta na rimwe kandi twigeze dushaka kwihesha ikuzo ku bantu, haba kuri mwe cyangwa se ku bandi. Nyamara kandi twashoboraga kwitwaza ko turi intumwa za Kristo, tukabategeka kudukorera. Ibiri amambu, ubwo twazaga iwanyu twariyoroheje, tumera nk'uko umubyeyi ashyashyanira abana be. Kubera ubwuzu twari tubafitiye, uretse no kubagezaho ubutumwa bwiza bw'Imana, twari no guhara amagara yacu ari mwebwe tubigiye. Rwose mwari mwatubereye inshuti magara.
Bavandimwe, muribuka imvune n'umunaniro twagize igihe twabatangarizaga ubutumwa bwiza bw'Imana. Twakoraga ijoro n'amanywa kugira ngo hato hatagira n'umwe muri mwe tubere umutwaro. Imana ubwayo, namwe abemera Kristo, nimwe dutanzeho abagabo b'imyifatire yacu myiza muri mwe, nta makemwa, nta buhemu, nta n'umugayo. Murabizi twitaga kuri buri wese muri mwe nk'uko se w'abana bitaho. Twarabakomeje, turabahumuriza, turanabihanangiriza ngo mujye mugenza uko bikwiriye ab'Imana ihamagara ngo babe mu bwami bwayo bufite ikuzo.
Dore indi mpamvu ituma natwe tudahwema gushimira Imana. Igihe twabamenyeshaga ijambo ryayo, ntabwo mwaryakiriye nk'ijambo ry'abantu, ahubwo mwemeye ko ari ijambo ry'Imana, kandi niryo koko, ni naryo rigira imbaraga muri mwebwe abemera Kristo.
Bavandimwe, mwakurikije urugero rw'abo mu matorero y'Imana yo muri Yudeya bari muri Kristo Yezu, uko bagiriwe nabi n'Abayahudi, niko namwe mwagiriwe nabi na bene wanyu. Abayahudi nibo bishe Nyagasani Yezu n'abahanuzi, natwe baradutoteza.
Ntabwo bashimisha Imana n'abanzi b'abantu bose, batubuza kwigisha abatari Abayahudi ngo nabo bakizwe, bityo bakagwiza umubare w'ibyaha bakomeje gukora kuva kera kose. Amaherezo ariko burakari bw'Imana bwabagezeho.
Naho twebwe bavandimwe, twamaze igihe gito dutandukanye namwe, ariko tukabahozaho umutima. Nicyo cyatumye dukora uko dushoboye kose kugira ngo tubonane amaso ku maso, kuko twari tubakumbuye cyane. Ni nayo mpamvu twifuje kuza iwanyu. Ndetse jyewe Pawulo ni kenshi nagize uwo mugambi, ariko Satani aratuzitira. Mwebwe muri mu badutera kwiringira no kwishima, muri n'ikamba ryo gutsinda tuziratana imbere y'Umwami wacu Yesu ubwo azabaje. Koko rero ni mwebwe muduheshe ishema n'umunezero. Abanyatesaloniki ba mbere, umutwe wa gatatu. Noneho ubwo tutagishoboye kwihanganira kutamenya amakuru yanyu, twasanze ibyiza ari uko twebwe twasigara mu mujyi wa Atene twenyine.
Niko kuboherereza Timoteyo, umuvandimwe wacu dufatanyije umurimo w'Imana wo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Twamuboherereje kugira ngo abashyigikire kandi abatere inkunga ngo murusheho kwizera Kristo. Tagira n'umwe muri mwe uteshuka kubera amakuba turimo. Muzi kandi ko ibyo ari by'Imana yatugeneye.
Ubwo twari kumwe, twabamenyesheje mbere y'igihe ko tugiye gutotezwa, kandi muzi ko ariko byagenze. Niyo mpamvu ntashoboye kwihangana, noneho nkabatumaho Timoteyo kugira ngo amenyereho mugeze mu kwizera Kristo. Natinyaga ko wa mushukanyi yaba yarabayobeje, maze tukaba twaravunikiye ubusa.
Ubu Timoteyo amaze guhindukira aturuka iwanyu, yatuzaniye inkuru nziza y'ukuntu mwizera Kristo n'iy'urukundo rwanyu. Yatubwiye ko muhora mutwibuka, mudufitiye ubwuzu n'urukumbuzi, kimwe n'uko natwe tubakumbura.
Niyo mpamvu bavandimwe, kwizera Kristo kwanyu kwadukomeje mu ngorane zose no mu makuba twagize. Ubu ngubu rero turumva tuguwe neza kubera ko mugikomeye kuri Nyagasani. Twabashimira Imana dute? Twayitura dute umunezero mwinshi duterwa namwe imbere yayo ijoro n'amanywa? Dusaba Imana cyane rwose ngo iduhe kongera kubonana, tunabaheshe ibyo mugikeneye mu kwizera Kristo kwanyu.
Imana Data ubwayo ifatanyije n'Umwami wacu Yesu nidushakira akayira kagera iwanyu. Nyagasani nabagwirize ndetse abasesekarize urukundo mukundana n'urwo mufitiye abantu bose nk'uko natwe tubakunda. Nabakomeza imitima maze muzabe mudafite inenge cyangwa umugayo imbere y'Imana Data igihe Umwami wacu Yesu azabaje ashagawe n'intore ze zose.
Abanyatesaloniki ba mbere, umutwe wa kane. Ahasigaye bavandimwe, turabasaba tubinginga mu izina rya Nyagasani Yesu ngo mujye mugenza nk'uko twabigishije kugira ngo mushimishe Imana. Koko kandi musanzwe mubikora, noneho nimurusheho. Muzi kandi amabwiriza twabahaye aturutse kuri Nyagasani Yesu. Ngibi by'Imana ibashakaho ni ukuba baziranenge, mukirinda ubusambanyi. Buri wese muri mwe nabane n'uwo bashakanye, bagirana umubano utagira amakemwa, ushimwa na bose, badatwarwa n'irari nk'abo mu mahanga batazi Imana. Ku byerekeye imibanire, ntihakagire uhemukira umuvandimwe we ngo amuce inyuma, kuko Nyagasani azahana abakora batyo nk'uko twabibabwiye tubihanangiriza. Erega Imana ntiyaduhamagariye kwiyandavuza, ahubwo yaraduhamagaye ngo tube abaziranenge. Niyo mpamvu uzanga gukurikiza izo nyigisho atazaba ari umuntu yasuzuguye, ahubwo azaba yasuzuguye Imana ibaha mwuka wayo muziranenge.
Ibyerekeye urukundo rwa kivandimwe si ngombwa kubibandikira, kuko Imana yabigishije gukundana. Ndetse musanzwe mukundana n'abavandimwe bose bo mu ntara yose ya Macedonia. Bavandimwe, turabasaba rwose kurushaho kugenza mutyo. Mwihatire kuba mwituze, mwita ku bibareba, kandi mukoresha amaboko yanyu nk'uko twabibategetse. Bityo muzajye mugenza uko bikwiye imbere ya rubanda, kandi nta cyabo muzakenera.
Bavandimwe, twifuza ko mutayoberwa ibyerekeye abamaze gupfa, kugira ngo mudashavura nk'abandi badafite icyo biringiye. Nk'uko twemera ko Yesu yapfuye akanazuka, nako twemera ko abapfuye bamwizera Imana izabazurana nawe. Iri jambo tubabwira ni iryo twatumwe na Nyagasani, twebwe abazaba bakiriho aje. Ntabwo tuzabanziriza abazaba barapfuye, ahubwo tuzumva itegeko, twumve n'ijwi ry'umumarayika mukuru, twumve n'impanda y'Imana, noneho Nyagasani ubwe amanuka avuye mu ijuru, maze abapfuye bizera Kristo babanze bazuke. Nyuma natwe abazaba bakiriho duhite tuzamuranwa nabo mu bicu, dusanganire nyagasani mu kirere, maze tuzabane nawe iteka ryose.
Nuko rero mubwirane ayo magambo kugira ngo abahumurize.
Abanyatesaloniki ba mbere umutwe wa gatanu. Bavandimwe, ntimukeneye ko tubandikira ibyerekeye ibihe n'iminsi ibyo bizabera. Ubwanyu muzi neza ko umunsi wa nyagasani uzabatungura nk'umujura wa nijoro. Igihe bazaba bavuga bati ni amahoro, hari umutekano, nibwo icyorezo kizabatungura nk'uko ibise bitungura umubyeyi utwite, maze babura aho bahungira.
Nyamara mwebwe bavandimwe, ntabwo muri mu mwijima ku buryo uwo munsi wabatungura nk'umujura, kuko mwese muri abo mucyo, muri abamanywa. Ntituraba ijoro, ntituri n'abo mwijima. Nuko rero twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso kandi twirinde muri byose. Abasinzira basinzira nijoro, kandi abasinda basinda nijoro.
Twebwe rero turaba amanywa, ntitugategekwe n'inda, tujye twirinda muri byose. Tujye twambara ikote ry'icyuma rikingiriza igituza, ari ryo kwizera n'urukundo, kandi twambare n'ingofero ya gisirikare, ari yo kwiringira agakiza. Erega Imana ntiyatugeneye kuzagubwaho n'uburakari bwayo, ahubwo yatugeneye guhabwa agakiza dukesha Umwami wacu Yesu Kristo, wadupfiriye kugira ngo tuzabane nawe ubwo azaza, yasanga tukiriho cyangwa twarapfuye. Noneho rero muhumurizanye kandi muterane inkunga nk'uko musanzwe mubigenza.
Bavandimwe, turabasaba kuzirikana abo muri mwe bavunwa no kubayobora, bakabakosora babishinzwe na Nyagasani. Nimububahe cyane kandi mubakunde kubera umurimo bakora, namwe kandi mubane amahoro.
Bavandimwe, turabihanangiriza ngo mucyahe imburamikoro, mutinyure abanyabwoba, kandi mukomeze abanyantege nke, bose mujye mubihanganira. Muramenye he kugira uwitura undi nabi, ahubwo muhore mushaka kugirirana neza, ndetse abantu bose mubagirire neza. Mwishime iteka, musenge ubutitsa, mushimire Imana uko byamera kose, kuko ari byo ibashakaho mwebwe abari muri Kristo Yesu. Ntimugacubye Mwuka w'Imana, ntimugasuzugure ibyahanu, mugenzure byose, ibyiza mubigumane, maze mwirinde icyitwa ikibi cyose. Imana ubwayo yo soko y'amahoro ibagire abayo rwose, irinde buri wese uko ari kose Mwuka n'ubuzima n'umubiri, maze Umwami wacu Yesu Kristo naza azasange mutariho umugayo. Imana ibahamagara n'indahemuka izabikora nta kabuza.
Bavandimwe, natwe mudusabire. Muramutse kandi abavandimwe bose muhoberana ku buryo butagira amakemwa.
Mu izina rya Nyagasani ndabasaba nkomeje ko urwandiko rusomerwa abavandimwe bose. Umwami wacu Yesu Kristo nagumye kubagirira ubuntu.